Wabaddewo entiisa ebuutikidde abatuuze ku kyalo ekiyitibwa Ahora ekisangibwa mmuluka gw'emulagi mu ggomba y'e Busaba mu disitulikiti y'e Butalejja. Omukyala agamba okuba nti yatasiba zikoya avudde mu mbeera n'aloka bw'ati akakkana ku baana be babiri n'abatematema ebijambi era nga nabusazeeko ensinga ebintu n'akisuula wali era nga kitutegeddeko nti abaana abagenzi okubadde Baruka Mary ow'emyaka ebiri wamu n'omu ategerike Ssenga Namudumba Gabudiera ow'emyaka omunaana omukyala ono ategerike Ssenga Lebeka kali kuvaamu ki tukitegeddeko nti afunye obutakkaanya n'omwami we oluvannyuma n'omwami we agamba okuba nti aleese omukyala omulala mu nnyumba babeeremu babiri ono kwe kufuna obusungu n'oluvannyuma obusungu bwonna n'abumalira ku mwana. Poliisi etuuse mu kifo kino emirambo gyombiriri egy'abaana abattiddwa n'egigyawo n'egitwala mu ggwanika eddwaliro ekkulu ery'e Busoole okwekebejjebwa ng'erina okubuuliza ku nsonga eno bwekyagenda mu maaso. Era oluvannyuma ssentebe w'e Lusese esooka w'ekyalo kino ayitibwa John Peter Kasajja aguziganyiza Mukono Fe n'ategeeza nti embeera ebadde enzibu nnyo kubanga n'omukyala munnyini Rebecca Kalivaamu nki agezezaako kubanga bwatyo yewa obutwa yijjo mulamu w'ensi eno kyokka abatuuza bazira kisa abadduukiridde nebaluka muyoola olwo okumuddusa mu ddwaliro gyatyo kubanga bwatyo afunira obujjanjabi.
Tundu nafuna essimu Tundu nafuna essimu timumaka ga mwami Mugerage Christopher ate mugenzi oguyemu obuzibu bw'omusere we balanga wanamiriye Benjamin nali musomesa wiria omuhasi we asalira abaana babe babiri n'omwene yeesiga hena ganywa obulesi kale aganoola eyeng'o nagera abaana nibabagirire mu ddwaliro kwaŋŋamba ninyinawe yeesi omwegaja kwamutahupikira hamwira mu ddwaliro naye ebikulashi bino mbivumirira nyo kubanga omuntu niwani alimu obutakkaanya otiinamu obuyinza babatawulula kale bikolanga bino omuhasi osala abaana babe bombi n'omwene era simumanyire oba obulamu abantu abo banasigase oba abbe kale ebyonjo ebiguuye mu kitundu kyange naye bumira ebikolashi ebyo.